Yes, I. Yeah, I feel school second, I want to bad trust none of them. And it's funny how people take your kindness for granted. Special Abakaya, Abankongore, my girls, etc. etc.
Drop music.
Yeah.
2-2-4, Ubafia Bwanzi, Ubafia Bwanzi, Ine Ubafia Bwanzi, Nadibesha sana, we know. We know. Nadibesha sana, we know. Ubafia Bwanzi, Ubafia Bwanzi, Ine Ubafia Bwanzi, Nadibesha sana, we know. We know, yeah. Nadibesha sana we know. Ire terera murandu wakubetsi kata pantu na believe ne wote turi kumukaka very very limona ne mwine nendai kaka fimwe fichitika nshaishi wacha kupapa. Sas the other day ne bana mupera lift na bana nkwe ne batari mbika kulefti. X wanzi ale fire ukubweda after titi nina mubwesha na mwelela. Mona, zineti badande luisha. Amala shayo, nge ande kungwisha. Shashwa makaizi wafayo kungwisha. Ale seke chungulo aisa tuwa munuisha. Naine chida nkariba, mfira femu kati. Mboma bana baria na ikome na kukati. Amano ya mufia shima iko chirufia sata. Peta ni mfuru wa bene santa na bakwata. Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. Wino. Nadibesha sana wino, ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino,
Mindoro boys,
nadibesha sana wino.
Deku yungfwa we yo, nangula bao yo wamona tuwao yo. But power wa wino na inopona wa, nsha ishibali mbini ficharo chava. E biga shara kuri won summer release, niggas. Na badiaba hating, I won sa salute. Ulupato luabo, elu lengana. Kosa ubu change shwandanga, wali lengana iluka. Despite if yo, I still got the love. Ngomu kashi wa maoji kuwa lumo munguru. Bamu abantu kusangwa na bovala diyo mundemu. Wafwae kafe mwashira bine mwalavako. Waleta bantu pamolelo mailo valuka. Wawika jero kumuka kamailo avutuka. Munowe wapampamo kusangat eu kulilo. Kubesha wino na kwena limo kubyo chotu
kuida. Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. Wino. Nadibesha sana wino. Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. We know, yeah. Nadibesha sana we know. Believer, umuntu ene tika tatafo anshine nukandarisha po ena phone kota kuava.
Of course tamwava los muku vetch kata nombari mori mwana chena touch waika.
Atase, nadibesha sana we know yava. Kuri ababe inaba tuash wabakaya.
They say you don't know what to have till you lose it. Tiringu kubo kutashwa mundunga ya banshi.
Durabapanga tetivation ukukana. Finge tu bachitida, we know we know sana.
Bamona imo wafia mulalava wangu. Mule wakonga kero batobe chisungu.
Katu aliru kutuwa fapati vena baratana. Takwaba, nerona sokolo linkama.
Kutabo vale kano kwa sukane nzinga. Aba ife wafwaika vena kuwaya.
Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. Wino. Nadibesha sana wino. Ubafia bwanzi, ubafia bwanzi, ine ubafia bwanzi. Nadibesha sana wino. We know, yeah. Nadibesha sana we know. Samsoko zagwa pandeke.
Sipo.
Ala jivu za kile.
Flezo sebwada.
Sadwano achan.
Sweet corner.
Wise man na kumona.
Boni wanu. Bendi.
Team Ainash.
Get in a shen.
Kutoro na kumona.